Kama penzi ni kipofu basi nipe macho nne ni kutazame vizuri kama umebeba vile una mwili ndogo na kusunda kwa makwapa kweka bumper Linet
haijanishika wadhani mi wa utu size it size then I feel so good niwe na hips ni kose ni none ni konde bado na feel good haijanishika wadhani mi wa utu size it size then I feel so good niwe na hips ni kose ni none ni konde bado na feel good so what Sema hautoshi kwani utashinda ukiria Girl, you better accept yourself the way you are Ama watakukanyagilia You fly where I like Achana na Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good Haijalishika wadhani mi wa utu Size it Then I feel so good Ni when I hips ni kose ni none ni konde But don't I feel good Kamba una feel fly Rush your corner to the sky Usi jali vile watakwambia It doesn't matter if you're tall, black, white or gray Then wear hipster dress, top or lingerie Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good
Inchezo haina rules haijalishi vile uko Uwe na matigwembe nazikuwa tu ivo ivo Dogo bora hazizala Muna haga kombo Bora zimesimama Enye nikitazama Nasikia sikia Enye na keti puwa mbaka Rona nisanya You endo break or lunch Na pia sapa Umenifunga kamba Nikasi ni mapacha Size 8 ama 9 Gani unoni na kutosha Jumini kona yangu Size 10 hapa kwa toda Rangi ni ile ile Iwe red ama brown Naita ni kazi ya kushika around Ukiwa dana leta mood zako juju Na kufunga kili Na situmi juju Ukiwa dana leta mood zako juju Na kufunga kili Na situmi juju
Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good Haijalishika wadhani mi wa utu Size it size then I feel so good Ni when I hips ni kose ni none ni konde Bado na feel good